Champions Music Production.
Tulipano, tulipano. Teti jino mtu wapa nafika ibu she uyo wine woinishi hapa ndefika liye bitch. Shadola, Zambi,
Zambi. Sasha, oh yeah.
Sasha, on
from the time that you left me,
I've never been myself, baby.
Ulikuti, oh baby, I miss those days we used to be together. I'm sorry, baby, come back. It's been so long since I saw you, baby. It's been so long since I heard from you. Where are you? Tell me, baby, where are you? Nakuyewa,
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 nakuyewa.
Baby, nakuyewa,
nakuyewa.
Nifuna kukuona.
Where are you?
Ulikuti, mami. Nifuna nikuoneko.
Nibela kolebe iwe na dwale. Nine patient nifuna mkwale. Nalema kulanga no kuna uku. Ati maybe iwe niza kuone. Baji nizipeza wanu bobete. Nezo ona mongatini masobela. Na vovala kuwasha pavini kanga. Baby where are you ati bwelela. Sinezo ziva vamene nezo titia. Nangu nikandinga paninga tove. Kupela te kwa menoka ulili. Wanu Zambia, wanu nation. Na papata baby ni uze location. Ugi sasa nga fiat na uya. Yashani, yashani.
It's been so long since I saw you, baby. It's been so long since I heard from you. Where are you? Tell me, baby, where are you? Nakuyewa,
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 nakuyewa.
Baby, nifuna kukuona.
Where are you?
Ulikuti, mami. Nifuna nikuoneko.
Umushe wewe baby walivela. Nganapisha mosana limuamano ya lapela. Isa tubeba bili paka kukote kupela. Shilanda fionze ulefwa ya kanjide kupela. Aleso shane kwa pande kusowela. Mubale kubepa baby wale kebubela. Jawabanga valia vambi baby walivela. Ninkufulu kateti nkubepe. Nanguni babanze haba uze bakulete. Nenzo ona munga nitiloto. Kansi mbenzo titika yenza niliyali. Ukwisa papa fek na uye fek kufu. Fala munga nda fionse tamule. Mbale futi na usenda tamule. Ah, kefio batiti.
Nakuyewa.
Shadula Zambi.
Nakuyewa.
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 Nifuna kukuona.
Where are you?
Nakuyewa.
Ulikuti.
Champions Music Production.
Nifuna nikuoneko.
ZayJams.com Premiere.